Na mwa kumpigia bila ibwa na jisim. Mindo SA the bingo, yani nyangema promoter. Nataka nwasaidie nye wote mnaosota. Nataka nwapedeke Kigoma kisha Botswana. Alafu mtichagua Chicago au Alabama.
Kilometa zimekata na kununua dola tano. Tilipe kabla show na uwe ndo wetu mshimamo.
Napanga na promoter mkutane face to face. Kwa mini west ukimona tu na mpa guest. Promoter majalala na suti chini anandala. Sekunda chache tu ete anangongia sigara. Mudo na vipenda promoter na sema jala. Husu fara kivipi mini jitoe kafara. Mekuja fanya biashara, mekuja kuleta masiara. Naona unadadau yali umesha niona sakara. Alipo niate hoi promoter anaomba nauli. Ete atanilipa siku show ikiwa nzuri. Ring ring eti promoter na bip. Na mwa kumpigia bila ipwa na jisip. Ring ring eti promoter na bip.
Takulipa laki nane lakini mkataba shitaki.
Ring ring eti promoter na bip. Na mwa kumpigia bila ipwa na jisip. Ring ring eti promoter na bip.
Yeah man ina 50 hapo nishichwe fegi. Ma promoter wote hivi mnanisikia. Sumkisikia njimbo mnajifanya mnasinzia. Tikianza kuimba mara ghafla mko bize. Hamna chabizi hapa naomba mtisikize. Na wakilisha kikilio kwa niaba wasani. Hawa naimba lap bendi hata kama lambi. Sasa kufumi mgosi na jeti nasema hivi. Show zote maelewano hapo tisibishane. Kwa nini kabla kupanda jikwani tisimaizane. Kia mtu afika chake ndio maana yake. Msani ya mje mwaika hafu mnatumeji jina yake. Matokeo yake tinaonekana siti naweka makozi. Kinachofuata sasa hivi hapa kugawa dozi. Mziki mkazi yangu sitake kunichezea. Unajifanya promoter kumbe unadiongobea. Show zangu mimi za muhimu. Nakuja salama mashabiki wetu sina mwishi. Nimeshuka jukwani promoter wa hunekani. Nikutafute kama Osama na kutafuta Afghanistani. Kwa mtajio minasema hapa hata iwezekani. Kwanzia sasa mambo mapya sio kama ya zamani. Emson Kobogi unajua na wote ambia.
Eti msiofu bana tanulia bia. Afu kukwetu madem kibao na wazimia.
Nini kutuzimia? Wafe kabisa mista keta kuwasikia. Fanyo na kuweza ya langu lazima kumpatia. Kama mpombe mnazi tinaunyo mpaka siti na ukimbia. Maplomota, maplomota.
Takulipa laki nane, lakini mkataba shitaki. Takulipa laki nane, lakini mkataba shitaki. Nyambaf.
Ring, ring, eti promoter na bip. Na mwa kumpigia bila ipwa na jisip. Ring, ring, eti promoter na bip.
Takulipa laki nane, lakini mkataba shitaki.
Ring, ring, eti promoter na bip. Na mwa kumpigia bila ipwa na jisip. Ring, ring, eti promoter na bip.
Yeah man, I'm not 50 up when you try to figure.
Na bip, na mwa kumpigia bila ipwa na jisip. Ring, ring, eti promoter na bip.
Takulipa laki nane, lakini mkataba shitaki.
Ring, ring, eti promoter na bip. Na mwa kumpigia bila ipwa na jisip. Ring, ring, eti promoter na bip.
Yeah man, ina 50 up when you try to figure.